abatukuvura tulitambula nga tupewa kitaffe mukana yebya olwo kalibeera keetero Yesu nga twajjula lirino lyezzadde lyadamu abakkiriza eggulu lizingibwako mu lunaku lwalikomawo ensene erikankana ennyo omumisa n'okubwatuka abazibe bagenda kumulaba abalema bagenda kudduka akasiru balyogera nnyo nti ggwe gwe twalinda eggulu lizingibwako mu lunaku lwalikomawo ensene erikankana ennyo omumisa n'okubwatuka abazibe bagenda kumulaba abalema bagenda kudduka akasiru balyogera nnyo nti ggwe gwe twalinda abajemu balituka nnyo okwekweka eggulu lizingibwako mu lunaku lwalikomawo ensene erikankana ennyo omumisa n'okubwatuka abazibe bagenda kumulaba abalema bagenda kudduka akasiru balyogera nnyo nti ggwe gwe twalinda eggulu lizingibwako mu lunaku lwalikomawo ensene erikankana ennyo okubwatuka abazibe bagenda kumulaba abalema bagenda kudduka akasiru balyogera nnyo nti ggwe gwe twalinda
Wetegeke, eno ye sawa jetwalinda.